Nina mademu wa kila kabila wakamba wajaka Mademu wa kubugi na kucheza chakacha
So don't you wanna get with me tonight Naughty naughty exercise Nina mademu wa kiafrika na siringi
No no no
Na mapandre makala singa iko ni mi
Kacha ya maisha nini jama Kitaka kujua kijana mibara Mahali kuna mabebe kakadha Nice bumps Ala Friday sana tuko ndani ya taxi Madem kama 30 kuna joto vinasti Wengine wakonjo wengine
Katikati
Weusi weupe wengine
Katikati
Dere pole pole achana na shoti Vitendo vinafanywa ndani ya moti Judema mesha piga magoti
Holy roba achado
Swing swing muziki